Isithombe samashumi amabili nantathu. UJesu uvula amehlo empumputhe. UMarko 8 amavesi 22 kuya ku-26. Abantu baletha indoda eyayingaboni kuJesu ukuze ayiphilise. UJesu wayihola ngesandla lendoda, wayikhiphela ngaphandle kwesigodi. Wathi fela amehlo ayo, wabeka izandla zakhe kuyo, wabuza, "Kukhona okubonayo?" Indoda yathi, "Ngibona abantu, babukeka njengezihlahla, bayazulazula." Waphinda uJesu wabeka izandla emehlweni ayo, ase amehlo ayo ebone, yayisibona yonke into kahle. Bangani, uSathane akafuni simbone uJesu noma siqonde izwi lakhe. Uma sithemba kuJesu, uyakusenza ukuba sibone, siqonde kahle neqiniso lakhe ngokusebenza komoya oyingcwele. Kumele sikhuleke zonke izinsuku, simcela senzele lokhu.